uphi?
Hayibo, ngise Cape Town, chilo nje kuwe nathi nde Cape Town eh.
Hayibo, ndiyakubona nje apha eRhangeni.
Uyanibona eRhangeni.
Ewe.
Esiratweni hayibo ndise Cape Town nayo ubondo zakho wena eli.
Estelle usifundi mani ndise kuwe mfowethu ndisengxakini injopha kwam nothenja zihambi kakuhle akukho ispark
sparks thetha ngesparks ngotayeli ibhuda uyakhumbula uba ustylus waminzani wammosha ustylus bra sandityani ne-150 khona imali yam
amstylus ke khawume mfondini masibe sisimangaleyo yini imfondini isentlungwini yangako ndizobika intlungu yam ndithi ustylus no azinyanga zi-3 okanye 4 ngoku uthe nje ndiyazi man uetafan
hayi uyabona wena bhula ungabisagqibezela le nto uyithethayo sendiyibonile uyabona usistenji uthathiwe unomntu she's went uyatyelwa
hayi stylus hayi ijana ityelwa
match cause we match in case kwabasakufunayo you engage in cage just in case kwabakufunayo you in age cage
cage abunang jong apha
amen angothenji lo uthenji uthenji se Cape Town abetshilo ku
nguye lo mjong jong
ndina naye phoneini umuntu wami use Cape Town
hayi bo puti hayi kino waseta se Cape Town ke puti se Cape Town nathi
mani phoneini uzawufuna
phoneini
Bobby your condom it's your choice to trust me baby I love you blessing ask me what I need you
Maza mfonela ngoku Leyarin Problem Hello baby
Ewe
uphi
Hayibo ngise Cape Town chilo nje kuwe nathi nde Cape Town eh
Hayibo ndiyakubona nje apha eRhangeni
uyanibona eRhangeni
ewe
esiratweni hayibo ndise Cape Town nayo ubondo zakho wena eli ufuna uthini like ufuna uthini because andiphazamisa apha ndibhizi
ibhizi apha eli
oh okay ndiyakubona kuse Cape Town
nam ngiyaphuthu iphele lapha phambi kwethu nam ngiyambona
noba ndibona into zami nyani ustylus Okay, I'll wait. Titenji?
Don Eli?
Ngungu, Maslow?
Even Jim Lamas going, don't like it.
Abo, Bunga was a Cape Town.
Betty Lamas a Cape Town to Buil and Woku.
Wolo ngibona pha.
Bone mina ndime pha. Awubondo zakho wena.
Ngoni fola ume pha. Nenyi ndoda.
Eselos. Unibona nendoda wena mpha.
Ah ah.
Njengoba ume pha.
Ndime apha njengani bangapha ngoku. Gabriel ndoda ubumbola nime naye wena.
Ngomo ndiyamlobola bendicela ngomo bunu yalobola tata ndiphingomo ndiyalobola tata ndiphingomo ndiyakulobola tata ungazibone xa sihleli sayithu